owamanyi ana ungulo lutalore atekawo ebbanga asoke ye teke teke walugenda mu wacho nakoma walutalo ngalu wangude olo nateka teke mbaga enene ajaguze olwecho olu imba nuli olucha neru imbi watia wangude esanyu wanasebo nerichula mubantube ozanna kabaka ozanna owebure echitibwa Ozanna kabaka ozanna owebwe echitibwa wekatonda ebye unisana tuze olw'okwebaza
Oh,